mubingi waliwo kye tuyita first generation, mulimu okubeera n'eddembe lyo, okubeera n'obulamu. Eryo ddembe lyo Katonda yalikuwa, olina okuba omulamu oba okuba n'obulamu. Waliwo okubaako n'ebyobugagga, binagamba nti akasimu kano ke nnina kange. Waliwo okuba n'obukuumi n'eddembe ly'okulonda. Kakati bwe tugenda mu second generation, waliwo eddembe lyo okutabagana ne banno, waliwo eddembe ly'okweyogerera, eddembe ly'okukuŋŋaana n'ebintu ebirala bifaanana kuba ebityo. Ate mu third generation waliwo okubaako ky'okkiririzaamu. Olinagamba nze ndi NRM, olinagamba nze ndi wa DP, olinagamba nze ndi Mukatuliki oba ndi Muisiraamu oba ndi Mulokole. Eddembe eryo linagamba ndi Muganda oba ndi Mukalamoja oba ndi Munankole oba ndi Musoga. Ebyo na ddembe eryo teri ayinza kulikuggyako. Awo nno eddembe ly'obuntu kintu kigazi, tetuyinza kukimenya oba kukinyonyola, tukimalayo olunaku olwaleero. Kakati bwe tutuukidde olwaleero, gavumenti erabika ng'eriko byekoze ate okulaba ng'eddembe ly'obuntu erikuuma n'okulitaatira libeerewo, era etaddewo oba yateekawo kye bayita Uganda Human Rights Commission. Twogera ku kakiiko akavunaanyizibwa ku kulera, ekigambo kulera mwenna mwekiwe kulera. Buli wekalengera eddembe ly'obuntu nga lisaanawo, kakiiko k'eddembe ly'obuntu kavaayo ne kagamba nti aa, ffe si bwe tukola. Naye ate bino bijjidde mu kiseera waliwo n'ebitongole eby'obwannakyewa nabyo nga birwanirira eddembe ly'abantu, ery'amawulire, ery'abannaffe abaliko obulemu, ery'abakyala, ery'abaami, byonna ddembe ly'obuntu. Naye olwaleero we lutuukidde nga waliwo okusoomoozebwa ku ddembe ly'obuntu. Okusoomoozebwa we kuli okumu kuva mu bitongole bya gavumenti, okumu kuva mu bantu nga ffe sekinoomu. Nga kugamba Saddam Gaira akoze kino, si bwe kiri kikyentegeeza, nekinyigiriza ssanyu lya Museveni, kiti kya muwogo abaayita wali n'asindika Kiwanuka, Kiwuwa Ronald abaayitawo n'alinnya ku ngatto ya John Kennedy Chams the Man, atyobodde eddembe lye. Ebyo byonna byakutyobola ddembe lya buntu. Bwe tugenda tulina ekibuuzo ekigamba nti biki ebiviirako okutyobola eddembe ly'obuntu, era tukoze tutya okubimalawo, kubanga buli muntu yeetaaga eddembe lye. Olwaleero twegatiddwako kamisona ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu, luli nga tugamba Afande Simeo Nsubuga. Simanyi kati oba akyakkiriza tumuyita Afande Simeo Nsubuga, naye nga atwegasseeko, ate n'abateesa aba bulijjo, waliwo n'abapya abatwegasseeko bwe tugenda okutambuza ensonga olunaku olwaleero. Nja kusaba mwami Simeo Nsubuga, muwambidde mu kkubaawo ng'alina gy'agira ne mugambo wayi, sooko gye eddembe ly'obuntu likukwatako. Mukama wange, nja kusaba ogende ku muzindaalo tutandike naawe, kubanga ate gwe wetwogera ku ddembe ly'obuntu kumpi likuli mu ngalo. Buli muntu atunuulira kakiiko akalezi ak'eddembe ly'obuntu, nsaba ogende ku guli ate tutandike naawe ku nsonga zino. Nenga tuli ku manduso kyana 9:2 edi y'abavubuka ab'omulembe omutebi, pulogulaamu gakyali mabaga wano wetusinzidde okutambulira olwaleero ensonga za ddembe ly'obuntu. Mwami Simeo Nsubuga,
seo omukubiriza webale nnyo, webalire ddala. Ndi musanyufu ettuntu lya leero okubeera nammwe, okusanga abazaana n'abasajja ba Kabaka bano bonna abali wano, feesi zonna simpya gyendi. Honarebo munnango oyo Kereru Chams the Man, nimulamusiza. Saddam Gaira munywanyi wange, abataka mwenna owekitebi ono mumanyi bulungi, tavanga wano. Sebo nga bw'oyogedde, ndi memba kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu kateekebwawo ssemateeka wa Uganda.
Kituufu.
Era bw'osoma obuwaayiro 5:5 mpaka ku 5:5 kwogera kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Kituufu, ensonga eriwo kati mu ggwanga ey'eddembe ly'obuntu, abatuuliza era abatulaba, buli wabeerawo kampeyini oba okunoonya akalulu, si mu Uganda n'amawanga agasinga obungi eddembe ly'obuntu olumu lityoboolwa. Oyinza okulaba ekyokulabirako ekirimbalwana baffe wano e Tanzania bakava mu kalulu, ne wano mu Uganda akalulu kano aka 2025 obutafaanako n'aka 2021 kano ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Nyinza okugamba nti tubadde wadde waddeko tuvadde wadde waddeko nga kino nchikuwa nga angira gane byaliwo mu December wa 2022 bozi botule myaka 5 December ne November wa 2022 no mugeragera nyako ne November ne December 2025 waliwo enjawulo ya amanyi tetuja kama tibadde bitambula bulungi waliwo wetufunye okusomoza ngedembe ly'obuntu lityoboddwa eri abanna Uganda okusokera ddala tukatuzayo loze naku 30
bakalu
akalu kampeni zikome walu za zilinga 13 December kampeni mateka zikomanga 13 January nini 15 tukende mukalulu botula bakande tibonna omunana abanonyi obululu wezo gamba ndoza buli omwaka valinze kutisa 18 mu mukaga wazi kwa bana basobye mu 8 nokudda waggulu era olaba abamu kati okuwa ekyokulabirako kati mugana kaba mutoma gyamanyi okuba gyetonya ewaffe Mubende abajja batagweta Mubende kanditi Museveni gyatandika ku mandi era ng'atandika wano Central Region naye waliwo awamu wetufunye okusomoozebwa ku dembe lyaki
ly'obuntu
nyinza okuwaayo district kati ng'eggulu ebyabaddeyo wiki ewedde oba wiki gyetukomekereza fena twabirabira twabitegerekera kubyogerako e Fort Potro Embalala Kakumiro Mukono Kayunga Buyikwe Giganga district ezo ziringa ziringa district 8 tukyafunye ebiriko waggulu nnyo ebikolwa ebyokutyombola ebyokutyombola eddembe ly'obuntu nga abakwasisa amateeka oba ebitongole ebikuuma ddembe nga bagamba nti Uganda People's Defence Forces
Maje
Uganda Police Force
Police
nga tulaba nti awamu bayiseewo kwe bayina okukoma okusookera ddala bannayuganda abasinga obungi siba abasinga obungi ne bannayuganda bonna ekitongole kye basinga okutegera mu bitongole bya gavumenti byonna ekitongole kya polisi
ebeera mu bbandi
ebeera mu bo esawa 24 teggalawo kino kikubula kubanga omanyi nti nakibeera muko kati polisi buli lwekola neeyita weeyina okukoma bannayuganda bakiraba ebuga nti aa wano
basusse
mwasusse kati bwe bayitawo kuba kutyobola ddembe lya buntu okusookera ddala wadde kampeni zigenda mu maaso tuli fena emirimu gye bakola bulijjo tegikoma okategeera ako emirimu gyabwe tegikola ki
tegikoma
kati balina kwongerako n'okugattako abana abanoonya akalulu naye babawa obukuumi obukola ki obumala naye nga mu bukuumi obwo tebalina kutyobola ddembe lyabwe eddembe lye liriwa buli munnayuganda yenna awezeza emyaka 18 ddembe lye okugenda owoyo anoonya akalulu amuwulirize
lali
wonna ddembe lya munnayuganda kubanga ono anoonya akalulu munnayuganda yagenda okakola ki
okamuwa
ajja muwuliriza tajja mulonda bino ebibiri byawukana kati nkubulira ngeri omuntu yali abaddeko mu kalulu onabo kyamuntu ayinza okumbeera omujulizi
bonna bajja nesire
bakulonda kati n'eddembe lyabwe okujja kati gwe owa poliisi oba gwakuuma eggwanga gwakuuma bannayuganda n'obulamu bwabwe kikakatako okulaba nti bazze ne bamuwuliriza ne bavaawo ne bagenda nga bagoberera amateeka ono anoonya akalulu atagudde bugwi kubanga yayita mu mitendera tize procedure oyita mu miki
mitendera
ne bakulangirira nti kakati ono presidential candidate ono parliamentary candidate ne bwobanga bakizudde nti oyinawe wasobya balina obuyinza okukola ki
okusazaamu
kakati ono aba yayita mu mitendera tize presidential candidate kakati ddembe lya buntu bano okusisinkana abo bayagala bamulonde
abawobubaka
eyo ddembe lye kubanga yayita mu mitenda gye mwamusaba so kati mumbeera bwetyo nekibeera nti ebikolwa byonna byonna biba bikolweddwawo bwebyo ebyokutombola eddembe ly'obuntu ffe ng'akakiiko okusooka tubiwandiika we document
ng'ebyabadde eggulu
ate ne tubuuliriza ofuna bulungi kati wonna mu bifo bino ka disiplini omenyeddwa omunaana Some examples. Wana wetusobodo funo obuzibu. Edembe weliti obodwa liri ku nsonga satu. Onfuna bulungi? Onfuna?
Ekikuulira.
Ekisooka.
Otyo.
Ekifo. Okukkiriziganya ku kifo veni. Agreed veni. Nti ekifo wano wetukkiriziganyiza kandidati gundi wagenda okuba olukungaana.
Wakati weyeesimbyewo n'abebyokwerinda.
N'abebyokwerinda. Okitegera bulungi? Ekyokubiri, ekkubo.
Lutu.
Oyina kuyita ku kkubo ki okutuuka awagenda okubeera olukiiko lwo. Okiraba? Ekyokusatu, bwe budde. Olukiiko lwo lulinako masaawa mmeka? Era etteeka ligamba ki? Kakati atuwuliriza, onosonyiwa ndi mukugu mu bintu bino. Ne bwe nabeera mu Palamenti, emyaka etaano nagimala akakiiko ka ddembe lya buntu. Omukama mwebaza neyongedde okusomako ne diguli eyokubiri. Nayo ya ddembe lyaki? Lya buntu. Kakati, w'olabye obuzibu. Kati ng'eggulu. Mu byekisiika yetugamba, those are individual officers.
Bantu sekinomu.
Abatwala ekitundu ekyo be bavunaanyizibwa ku nsobi ezo. Oyinza kitegeera otya? From a technical point of view. Lwaki kwa polisi yemu amagye gatya? Tegawukana Uganda People's Defense Forces, Uganda People's Uganda Police Force. Lwaki DPC we bundi bujjo nowe Kasese nowe Masaka kiki kye baakola ekyenjawulo bwe DPC w'eggulu owe 40 owe buyikwe n'owe Kayunga ne Yigange ekyakulema n'obulamu ne bugenda ate mwenna muli ba DPC
biragiro mu bijja wamu
ate mwennanga baba traininga ate mwennanga you are senior police officers tusakubera DPC na police singa kusobana oba mayinja okitegeera kati nti ekizibu kiri kubano era bwe waliwo ebbaluwa gye twawandise nga musanvu omwezi guno nga tuwandikira sipakira jeno wa police fenga akakiiko omukama waffe chairperson wale Maria Mwangadi anga amugamba nti byenda byeggulu bye tulabye eggulu biwaawaaza amaki
amatu
tulaba abasirikale abali mu uniform balwana ne basirikale bannaabwe ekyo tekyandibaddewo olaba nti kuba abasirikale bonna ba Uganda era basavinga baki
banna
Uganda kati n'olaba nti owamagye ate akuba wa polisi omuggo no wa police akuba wa police oba kirabye nge wa police ono ali mu cha black
akume
yesimbyewo atono mu police munda ali mu kachi amukuba kiboko kati jo tate tande kozechi tikyande bwo bano basirikale bona ba government era basavinga bana Uganda kati tumusaba atukolere report atuwe report fenga kachi ko bilwati byakozichi byabaddewo okitegeera so kitengeza kukulaga tuwalo tubadde wa mugonaga cha orders from above abantu bakakozesa nnyo byali wedda kwenda bera omwogezi wa polisi waliwo ojika mpolisi yakasuka kakanisita mu moto kemu naka after all these orders from above mu mateeka ode bampandiike tewali order from above order tewakati tajwa kama nti inspector general wa polisi kwa mu kiro kye tuliko wano wetuli inspector general wa polisi ye action officer kubine byokulonda mu security. Kitegera bulungi era bonna bafuna ebiragiro bye.
Babijja uwe.
Nebwabanga ayagala obuyambi. Omuzungu kyayita reinforcement. Ngajagala kuva wa Chief of Defense Forces.
CDF.
Ajiteka in writing.
Takuba bukubi kasi muntu waye biganye.
Nebaba ayagala obuyambi. Okuba wa Commissioner General of Prisons. Kubanga babiri bamuyamba kutiza raudi ndelo kikirizibwa kiba in writing katoja akunga manti gowe guru emibo je twalabye migoba ante inspector general wa police yakuweleza order mu buwandike lwaki teyajiweleza owe Masaka kuwe Masaka ne ubala kisiri kumpi hao
kasajagirwa
hayo kasajagirwa ngati tuwabala banga bali kukubo tewateri ba maji ukitegera bulungi kakati kiba anti bano territorial commanders ba commander abali awo bebavunaanyizibwa naye ng'oluusi kino kijja nti olw'okuba temwetegese omuganda agamba ebiba bitalaganye
bikubagana
empawa wakati wonange presidential candidate yenna oba Yoweri Kaguta Museveni oba Robert Kyagulanyi oba Mugisha Muntu oba Munyagwa bamale eyo
mami Simeo kanzije otandikira
okezembulanga
kale tuli ku manduso 89 akatonyeze 2 Radio ya bavubuka abomulembo omutebi tuli mu program gachi ali mabaga tunulide ensonga z'eddembe ly'obuntu ku muzindaalo nina Mwami Simeo Nsubuga kamishona ku kachiko akalezike eddembe ly'obuntu mukamange ku nsonga yongo fundikira
mukamange nga mfundikira kati fede tutudde
ngakachiko
kede ngakachiko tulinde bigwewo okusoka fede tutavinga bana Uganda oba oli mu uniform ngo oli wa polisi oba oli wa maji oba oli wa dembe lya abantu oba kawa kachiko kabya kulonda fede tutavinga bana Uganda twagala Uganda tebinkide bana Uganda biyagale mu dembe lyabwe nga balonda abakulembeze baabwe abakulu bano abebyokwerinda tubasomeseza kila tu chava somesa
ila mba denzi jau tutukoze kyo kubima la wei
kati ngoku kwa shokula kwa kuna kuluwa jyo wana mkampala tuwa isi wa kamanda vona ba DPC ba hala PC vona kwa jitwa Kampala metropolitani Kampala Ntebe mpiji wa chiso netutula netusoma kwa kati wotuna kalenda yaba na habano nyaka lulu wa presidential candidates vona wafundikirira wano ila batani sokusembera nti which is resistemba yo kuva January yenao nga atandi kwa kena kuvira wano bonaba malira mu Kampala which is okay nkola kwetu kwekula chivu hii
webala ambika
katika baka mana utupela gato vangu uli DPC weka wempe bufunanyi zivu avu ukukume mkungana zona wichavu njizaba abano nyakachi akalulu na abantu dembe lavu kujia na yetu teka tokoze sabu yinza vususe excessive force wabadi wa sinzo kufubuchi obuzibu okiraba na tetutudde sentebe wafe unayivu Maria Muangadia nga bakwatagana ne sentebe wakachokedde kebyo kulonda omulamuzi justice
Simon
ya baka mamujini bata ikawe nkola ne bagamba tubenga tutula bibadde bamalo abuli mwezi bika tubatu bamalo wiki sibiri tulabe tulivyu embere yimiriditya ne tujja kutula fika kubanga yes akachokebyo kebyo kulonda katukulembedde mu kino kikateka mukola dembe lya buntu kye zaka chikudembe buntu kayino kubirawo nayo kunaweza kubyo kwerinda yes special of IGP special of police nayo abanga wahi tukane nedda nawo IGP bo bokola bana ba maje okolagana nabo simateka bwati bwa kugamba CDF na yawereze
representative
bo chikuruno we bali nyu kamishona jeno wa makomana na yawereze kubanga abiteka libagamba nabo basobola kola nga aba police na tila mubisela vile vyo kuwa kati wa majobo wa prison na kulango wa police na tila namu abitongo levi nevya abambega namu muwerezi so enchiko sino zike namu chi zike namu maso na ikati chiche tu sava fuinga wakachoke vyo kulonda wano mkwanga Uganda nchinga tu sembele denda kuzini zisemba yu
wakachiko kede mbele
yu sorry wakachiko kede mbele
yu
Uganda Human Rights Commission chiche tu sava nkasoka kere kubakulu bana abali wano abebyo bufuzi tulifena kubanga era mu report zino zitufunye fatu na side zino natuna bitonga bya kweli ndabyuka na bana abano nyobo tubatunuli
bonna abakwatibwa
ako webali nyo tufunye wonga oli agenze waguru ku kadzindalo nayo gere bigambo ebikuma mu bantu omuliro incitement to violence ila tubabela nga wabiyo kwa ndaba yise ipoti tuzuwa lulaba nezo lipubino vye tufuna omukwe wabanga asaba akalu wabanga bakumamu omuliro wana yogele vigambo evi ya ula mumawanga evi na utu vikonze chitubi pwede kati ono ipoti tino cha yogele chichamu kwanga chinzo kufira kegwanga okukwata omuchi omuliro yetu gambo omuntu abantu bo bakugwa mwa kati nze nalino nyeza ko kalwa tene nka wangulako abantu bo bana bakunyeza akalo cho bagamba che bakola tugenze kuiko nye tugamba bakulu abali wano munanso nyale kanoke mati de mazima ndiche chintu che gali chichamu bugandi muntu akoze gali gali emenya mateka he tugamba IGP e gali should be dismantled twachimu wandikira mu black and white egali emenya mateka egali ejibwewo egali kitegeza nti nyine jeri yange personal hame egeza ngalo tegere bana bakwate mmundu bakaenda kuzala bakwate mmundu eza mayuni ebikwe bibiye bikola babikwate babikoze mwe mmundu ochavunyi neje kitegeze egali kitegeza nti gwano nya kalulu oyina abakukuma mukama wange unosonywa mukama mwebaze nseno njitambuddeko nekola kone bweru wayo ekenye unalimba deyoko nemukaluka biri mu musanvu biri mu munana abane byafuzi be Kenya bakole gali Okiraba ole ali president kati akyalo Uhuru Kenyatta nga ine gali ewe wava jibaita Central Kenya nga bajita Mungiki nga ye gali ye ono Ruto kati afuga kati eno mujita Rift Valley java Nakuru Eldred nga naye ina ye gali ye na ye kunkome yabyo na kwabyo omuya ina go yaya wagira olinga wagira Kibaki ona wagira gunda iro dinga ebyavamu wabira abantu bakola ki bafa katokola gali nga wali wo security kati akwacho kula bilako
neba nyini abazikola bagamba zigenda kubayamba ko kusagula bululu okubuku
kati owuli ofuna from an expert nguwile chintu chenkozeko tinalino nyezaka kalu hataka nukula chindi mudembe liyo liya
wabeda kone gali
neda yes tubi kubabi kola neka chindi mudembe liya chidi ya mtu nekula nyabeda kwa hino msiri kala kwa sama teka mbisela liya kalu bora wanga guanonya kalu evyo kwenda kubiri yege yege kati akwacho kula bilako kati nga kandeti Bobi Wine echa mtu seke guru wa demo kutake za inspector general wa police nga hita mchamana wakache kukwevyo kulonda tinyongira ku security
security
yange yege 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 oboli presidential candidate oboli parliamentary candidate inspector general of police of Uganda police force ya avunanizwa kubyo kweri ndavyo egari jojo ino kubana yo evenga ya ajikuwade wakitekera bulungi so eche gari tugambye ekyo kiwerebwe olulimi olukuma abantu olukuma omuliro mubaki mubantu naye oluwerebwe abantu baffe tubagaye nti bannange temukonfrontinga temuwanyisiganya bigambo temusika muguwa na bana ab'ebitongole by'okwerinda kubanga ab'ebitongole by'okwerinda omukanda agamba kwakanga musana kakyota bulamu wayinza okubeerawo omusirikale omu ayinza okulaga gyagwa naye the position of the security institutions ziba okulwa bannayuganda mukana wama masirikala uwa balaba jukila naliyo haba singa bali professional bako lomulimo guwabwe nga semateka waba gamba okuma bana Uganda nevi ntuvyabwe batono nyo haba genda astray so kanyi maliliza mukama wangi kwa wangambi so kanzezi nyonyole buchivu lunji haba vyo kweli nga nabela tuvagambi ntu wanuwe tuge na adalamu Kampala wano wachiso Kampala ntevi kizo baka na wane wasinga abantu wabanji abalonza abanji wasinga wano wachite ujola wa district yemu abalonzi bayo bachika district nga mukaga western Uganda ndikati wano crowd zigenda kuba nyingi nyo
banji
lale ye nansa nobe ye ntebe ya kuba kabantu banji nyo okusinga ye kasana kakati gwe owadde wa statute gwe diso gwe ala disi gwe DPC gabo obukumi obumala eri lale ino wachaka mwuzi akawanta kwa tukakozechi tukabagambye bulungi nyo 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 atera labanti wali wanyisiganya bigambo ekyo banakikola batya nti preparation mukana gambagali awamu ngegalume nyama bakole kinene nnyo mu nkiiko eziteekateeka enkuŋŋaana zino okiraba nze bwe baamala okugenda e Masaka eryali e Masaka nga kandi Kyagulanyi avuddeyo nga tewali wadde jjinja erikoze ki nga tewali wadde yagasa avuze abe Masaka twava ebaza DPSala DCNT mukoze kikola ki gyekiri so n'obugambo obwo mwebale nnyo mwebalire ddala tubaagaliza omwaka omupya w'emirembe n'akalulu ak'emirembe bane tokuva muno tosika kitogi kya muno kubanga Uganda ejja kubeerawo ng'akaluka weddira tusigale mu miti mu mirembe kyetusaba tetwetaaga mbeere badde Tanzania ate mugiteekawo kubanga nabyobyo okwera tojaga byogerera kwokya petrol station bakutunuulire oja bulungi mwebalire ddala mukama katonda bankumire sasa jja kabaka wangaali
kale oyo ye mukuru sinewo nsubuga kamishere kwa kikoke dembe ly'obuntu muwadde akadde kubanga ensonga eno ebakwatako butereevu ate omulimu gwabwe gwakulera dembe ly'abuntu abadde ayina okunnyonnyola ensonga egguke kanfune honorable John Kenny Luchams the man ate naye atuwe endowooza ye ekibuuzo kiri nti bino ebityoboola eddembe ly'obuntu biva ku ki era tukoze tutya okubimalawo kubanga bannayuganda beetaaga okuba n'emirembe nga buli muntu waali yeeyagalira waali honorable John Kenny Luchams the man
sobwebale nnyo mbadde nsaba mwami Nsubuga aleme genda kubanga response yange emukwatako pashale sebo moderator tukusanyukidde nnyo omulundi ogwokubiri ogw'omudiriŋŋanwa nga otumoderatinga era tukwagala nnyo
amin
njagala okukozesa omukisa guno okwebaza ennyo katikkiro wa Buganda olw'ebigambo ebyesimba byavuddeyo nabyo nga si musanyufu ku ngeri abawagizi b'abantu abamu gye babadde bayisibwamu abakuumaddembe katikkiro webale nnyo obutasirika kyo kyatuwadde amaanyi tobaoli awo security forces zine damu zibeko chezikole ikia makuru baden subira mkuru subuga okunyo nyora roro ya wenga human rights sector ekulira human rights kubanga bulika tonyeze kona kakwata ku human rights nationally kakwata ku human rights commission just recently mwami subuga omuntu akulira adirira omwogezi wa amaje yavayo butengerera na agamba ntibuli azoku bakaluru bamalo kubakaluru adeka katamaze na kwetegereza mateka malaki gagamba nga section 31 ya Presidential Elections Act ne Parliamentary Elections Act ekyo kyali nge kitegeeza nti kati ame yeyogerera abantu bonna ku bintu ebikwata ku kulonda lwaki Human Rights Commission mwami nsubuga mwava talambululangako kutegeeza mukulu oyo nti ekyokukola kyandibadde wekiki kubanga that was an impression nti kati amaje gatekinze over police atenga under article 212 police inspector general police ya ina ovunanzibwa okukuma eddembe lyabana Uganda yande there ekyokubiri njagana electoral commission yekube mutima kubanga kirabika owekiti wa justice byabakama tamanyi buyinza bwaina obuyinza bwaina bumufuula kwaza president mubiseera byokulonda kyaba awabudde kunga kikwata kulonda teri muntu asobola kiwakanya under article 62 ya